this had education. In a district education. Hurry up for that time. Yeah. Had you come out of being a lover.
Me not in the sun. In my moon. Me not in the sun. Me up in my pants yote. Me not in the sun. In my moon. Me not in the sun. Ni kupe mapenzi yote. Ni wewe baby yo manamba moja. Jangu kupate kuhubila nivinyuma muno musiga nginga mia. Papa na kuhiria.
Kuyita na chivoneka Angel Maria. You can be my Juliet. I can be your Romeo. You're my sweet, I'm my bride and gum cover. You're my moja love and power. You're my mama sita. You're my senorita.
Minapenda sana, ni maimuna. Minapenda sana, ni kupe mapenzi yote. Minapenda sana, ni maimuna. Minapenda sana, ni kupe mapenzi yote.
Minapenda sana, jale kwa sana. Mwede wechiro ye kwa mpana. That's why me tell you, come to my life. Me wanna take you up to the star. Be my son, me wanna be your moon. Yeah. Come to my home tonight. Me wanna show you everything, girl, you never seen. Tell the papa, jina kuna mchezo. Mimi na kupenda, leku kuja kwangu. You know me love it.
Me napenda sana, ina maimuna. Me napenda sana, nikupe mapenzi yote. Me napenda sana, my moon, me napenda sana, ni kupe mapenzi yote.
Don't you know, we love the way you walk. Tabajeba me kanzo, enzi jayo chivo. Sembela wano, ofune kwe kuturo. Kunyo mizo mumozo, kunyo mamujiyo. Baby girl, chima nyikuwa sana. Kebola bawe mbana, wine panga. Useche weni na muno tusasanyi. Me know, you know, me love you girl.
Kuyita na chivoneka Angel Maria. You can be my Juliet, I can be your Romeo. You're my sweet, I'm my bride and boom cover. You're my moja love and power. You're my mama sita. You're my senorita. Baby,
me napenda sana. You're my una. Me napenda sana. Nikupe mapenzi yote. Me napenda sana. You're my una. Mi napenda sana, ni kupe mapenzi yote.
Hey yo, it's a dedication to the girl me a love. Man, the cash can a love combination. This a shifty production, so bad tricks today, you know, I be simple. Yo, shine out, ha ha, wallipa girl.